Hello guys, welcome again to the Kenyan Diaries podcast. 19th episode. Yeah, thank you for always coming back and listening to the Kenyan Diaries podcast, where we tell Kenyan stories. And if you hear a very good story, please share it with another Kenyan. And today, another guest, another episode. Yeah, today niko na a poet. Ukisikiza ni zake kadhaa pale. Nimemjua kutoka campus lakini ajaanza hiki kitu juzi. Amekuwa akifanya poetry for a minute. Yeah, stano niaje.
Niko fit niaje.
Niko poa.
Eh. Imesikia 19th episode.
19th maze.
Hey. Good job maze.
Shukran.
Eh.
Naona hata wewe unapiga kazi safi kwa poetry.
Eh.
Mm.
Eh. Nseme ile fresh unasivaga na kugeria mani.
Na kugeria mani. Sikuzi watu wanapenda kutumia kitu kujama kwa hii nini hii food. Hataki kusema ati wanafanya kazi, wanataka tu kuchocha ati na kugeria mani.
Bana, unajua to struggle ni twingi kwa hiyo line, but ni ile tu unaona. As long as kuna progress unaendelea tu.
True. Kuna kitu nilisikia Kobe akisema yani bora kila siku learn to something. Hiyo imetosha.
Yeah.
Maze, kweli. So, acha tu nikuulize. Jua poetry ujaanza jana. Kuna ile motivation maybe ulianza kupata from a while back. So, unaweza ni take that time wakati ulianza saa kufikiria. By the way, hii inaweza kuwa my thing.
Ili take time kidogo. But, I think ni nikiwa high school.
Okay.
Yeah, high school, in fact, nilirealized tulisome around the same area. Luko tunafanya mtihani the same plan hapo.
Bana, watasikena, ulisome Murang'a.
Yeah, so, nikiwa tu high school, ile tu ya, nikiwa form 3 hapo form 4, ndiyo, nilikuwa na deski flani, alikuwa rapa. Alikuwa naitwa Finch Money.
Finch Money.
Yeah, Finch Money. Bado anatoa ngoma, oh, ni mkali. Na so tukiwa tu backbench, inafika tu ile masaa ya preps nini.
Ulikuwa unakaa backbench. Ino so, ulo. Umeona hivi mwenye mekuwa ikienda around enye wasewa mekawa tatu. Ati, nani situ connects insider.
Sayo so mebuka di. Hadi nini, zetu waji. Is it a sports?
Mwana sport.
Yeah, mwana sport. Statu lazima.
Bara, na pulse. Na pulse. Pulse kwanza nakumbuka venye Freddy ilikuwa nafika kwetu. Watu wanazingoja line hivi. Watu wanapanga, lakini watu wa backbench wamekaa tu hapo bana.
Yeah, oh, so tukiwa backbench pale, pale ilikuwa for East, yeah.
Oh, ilikuwa for East?
So tuna ikifika 8:15 pale watu wanacheza, so kumka ile itajibu ile unapiga desk
napena
alafu kuna msaliko maiva kufanya hizo vitu.
Okay,
I can't really recall alikuwa anaitwaje lakini but hiyo time zinafanywa hivyo. Then hiyo Finch ndiye alikuwa na freestyle sana. So with time sinile naona by the way sinaweza jaribu pia kwani inafanyaga nini by the way. Apart from to go and out to my funky nini. So, nika realize, nikifanya hivyo pia, njuu nikuwa najaribu kufreestyle that time, na realize, naenda tu offbeat sana. Niko tu, nseme aje, lines hazi flow as much, so nikaona, how about, nazi andika before, then nazi perform tu ile mbele ya dara makitukaye. So, hapo ndo, nikaanza kuifanya kama, uyu Finch sanda kaniambia kwa hii sound kama ni rap as much, but ni unezifanya kama spoken word. So at that time, ndiyo pia spoken word liko menza kutokea hiyo time ili ya. Ndiyo teardrops anza kutokea on
Churchill.
Yeah, on Churchill. Kina stories akapedwe at that time. So at least kulikono watu uneza look to, unaona do, hiyo kitu pia. Yeah, so I think so after high school ndio just immediately to high school maisha ndio nikakuwa na mabeshte wenye walikuwa na hiyo ndio time kulikuwa ni ile trend ifikie wazazi zile trends wasiwa naenda ma photo shoot uko boreta mnini So at that time ndio kaanza kufanya videos tu kidogo kidogo.
Mm-hmm. Eh. Oh, ulianza after high school. Hapo tu ndo ulianza sasa kuanza kurecord.
Yeah, but ilikuwa ni wao wananipush.
Ile... Oh, okay. Akina Finch.
Ilikuwa sasa kina ndio pia kina Finch alikuwa anasikiza.
Okay.
Anaitwaje? Alikuwa anaitwa OTF. Alikuwa anaitwa Brian.
OTF Brian.
Eh.
Na Joe Boys, Joe Boys tulizoonera ima.
Walai.
Kai. Wa ngori.
Eh, dunia ndogo hivyo.
Zinaitwa Mwenda.
Eh,
tulizoonera ima.
Walai.
Mbele ya Mungu. Umesema OTF Brian unayo jina naijua. Tulizoonera ima walai. Bene.
Eh.
Benedito, sinajua Benedito Muranga.
Sikushoka na ijo lakini.
Inakonga kwa, ukikamu na Nairobi, kuna yeah. Shule fulani inakonga tu hapo. But, ehe.
Yeah, so TF alikuwa na menje hiyo time.
Uh-huh.
Na saa mingine alikuwa ito Chris.
Okay.
Alikuwa, so tunaenda uko, nilikuwa natoka mta, naenda hizo saidi za Kawaskari.
Aha. Uh-huh. Mta ni wapi?
Mta ni Githunguri.
Aha. Uh-huh.
Niko mashinani hapo. So naenda natokea hivyo tunapatana hivyo kwa askari. Nakumbuka the first video nilifanya.
Mhm.
Ilikuwa nimeka okay. Ya kwanza.
But before tufike kwa sasa umeanza kurecord.
Eh. Yeah.
Acha turudi kwanza wakati sasa unaanza. Unajua bado kila kitu mtu huanza tu anasema tu nitaanza lakini kuna ile confidence na kujanga tu yani.
Yeah.
So kwanza acha tu nikurudishe nyuma kidogo. Mm. Wakati sasa mko high school.
Yeah.
Finch ameanza kukuambia hii ndo like ame discover you are not more of a rapper, you are more of a spoken word artist.
Yeah.
Ulianza kuperformia watu ama ilikuwa tu ile uko tu hapo tu unaambia tu hebu sikiza hii.
Na kwa, kabla kugatha hiyo nini hiyo hiyo kujiaminia
kujiaminia
ya ti sadi unezendo perform mbele ya Daro. Mm. Ilikuwa tricky kidogo.
Mm-hmm.
But I think ni from unaona ga yule mse mwenye akiwa Daro.
Mm.
Yes amenyamaza but saa zingine akiongea kitu.
Mm.
Kiplani na make sense ama. Mm. Ama ina nini
so, ulikuwa ule mse kunyamaza.
All my time nikiwa form 1 na form 2 ai mimi hata nilikuwa sijui hata nilikuwa dunia gani but sasa after sasa form 3 hivi nikaanza sasa ku get to sasa ile hii ya
kubonga confidence fulani kaanza kukaa unaanza kubonga tu na watu freely
so alafu bado at that time kulikuwa na zile za kukuza nonge mlikuwa na kitu kaya kukuza nonge ati ukiongea kitu it makes sense unaweza unapigwa ama kitu hiyo
hey ni ya shule yenu so like ukiongea kitu it makes sense ama
ilikuwa tu ni kama King-o. Dry jokes tu
yeah.
Ile watu wanatoa tu dry jokes watu watacheka but kuna ile tu ya so get hiyo si kupigwa ya kupigwa vita
nimegeta hata kwetu kulikuwa na sikumbuki yetu ilikuwa tu watu walikuwa wanagonga maloka sio wanafanya tu wanakwambia hii iko dry joke
yeah so nilikuwa tu naona ka line isipoweza niko na backup yeah hiyo naweza kwa nilikuwa nakuza nunge but ilikuwa take time before nilikuwa naandika zingine na shelf kwanza na chill zingine nasikia kama iko to some point maybe na onyesha Finch kwanza then yeye ananichocha ile semia wase hapo mbele ya Daru nini
Finch alikuwa anaenda mbele ya Daru kurap
Finch alikuwa pia mbele ya Daru alikuwa nini hiyo 815 pia Sundays ana perform mbele ya church
what
mambo ya hizo tu rap na ngoma ataandika ngoma na kila mtu atakuwa anaimba chuo
wow
alikuwa mnome design.
Aha,
I think nseme aje. High school alikuwa tu yule mse. Yule mse mwenye akimba nseme aje ata create ngoma na rap na then saa waenda I practice kidogo na mse wa keyboard alafu anai perform hivyo eh.
Wow, ngori. So this is form 3 bado. Form 3 ama ni form 4 sasa?
Form 4.
Form 4. Okay. Yeah. So hii ndo wakati sasa, okay, umeanza kuandika piece, umeanza kuandika. So, did you, uli perform?
ni perform come twice ama thrice mm-hmm. but si ile sana juu hiyo time liko tunasukumwa so many nini
oh yeah
ukiwa form 4 nini but yeah nilikuwa na perform bila okay. daru yeah.
okay. ilikuwa je response wase
sinile tu watu watu at that time sidhani watu walikuwa na snap but nile tu ya tuandikie ingine nini yeah but response tu ilikuwa ile ya unaendelea tu unaweza do kitu
eh okay I think you know kwanga important ndo mwana nilikuwa nauliza sababu nini ya kwanza yu kupatia either push ama una feel zito endele nakumbuka nikiwa high school nilikuwa na deskmate fulani
yeah.
alikuwa anaandika mangoma yeye yeah, alikuwa mtu wa kuimba but ngoma zake ni mimi pekee alikuwa na hiyo tu hapo tunazisikia yeah. na mpaka hata mimi nikajipata hata mimi naanza kuandika hizo ngoma hata yeye tu ndiye anazisikia but sikuwa perform pahali like unacheki na ni kale tu kaandika alikuwa tu kana kama una feel ai si watu wataisemaje ama nini
eh
so no one ilikuwa nauliza kusikia venye wasee wali react
I think hiyo yenye nasema previously nilikuwa mtu menyamaza
mm-hmm.
but then sasa ile na kuwa more social mm-hmm. Nikiwa hiyo form 4 ndio ilikuwa na ni make nikuwe I think naweza sema tu kitu yote
mm-hmm.
haijalishi like naweza sema tu kitu yote
mm-hmm.
ikuwe tu ni rap ikuwe ina sound hata venye tu ina sound
mm-hmm.
but at least ina nimekia sense kiplani
mm-hmm.
I think hiyo ndio ilikuwa starting point sana but nasema imeku ni a long time ago I think miaka ngapi
sai form 4 tuko 2023 tulitoka 2017 60
Maze. Yeah, ni kitambo kidogo.
True.
Naweza kusakumbuka the details sana.
Unaweza kumbuka ni ya kwanza uliandika?
But saa kuisema, nakumbuka tu ilikuwa inaitwa Hustle.
Hustle.
Hustle. lakini sikumbuki, sitani naweza kumbuka lines.
Aha. Lakini ulikuwa umeanza kufikiria kwa hasa ulikuwa shule. Hata nilikuwa nadhani
ni mambo ya
mapenzi pale. Unataka wakati inafika nini wakati wa funky?
Say your confidence mpaka ati inaperform kwa funky. Hiyo siko imefika. Hapana.
Mimi najua watu walikuwa gafeba sivyo. Kuna boys watatu mimi nakumbuka walikuwa na wakati ilikuwa chuo yetu hatukuwa tuna tuko tunakaziwa venye mnadunga wakati wa funky. So walikuwa wakati wa funky wanadunga kama had the band. Sasa unajua had the band wameanza wakati. Wana perform nikikutazama wakiwa watatu. Bro.
Na gitaa.
Wasichana wote waoni wetu wengine. Sasa hiyo confidence. Hata mimi sidhani ningekuwa naye wakati.
Sidhani ilikuwa imefika hapo. Ilikuwa tu ile a thing ya daro tu.
Okay. Haya tuendelee sasa. Umetoka high school. Umeanza kufikiria kurecord.
Yeah, you initially ndo kabla hata nijue that ndio record ngoma like mimi niko na two music video. Mm-hmm. Sikuwa najua that una record audio kando, video kando.
Mm-hmm.
Ama nile tu hujaifikiria. So nilikuwa tunaenda na katu mahali na rekodiwa tu hivyo. Then hata YouTube channel zimi nilijifungulia. Nilifungulia na hiyo Chris.
Wow, okay.
So akanifungulia na akaupload.
Uh-huh.
Tunashia tu link hivyo kwa sewadaro na watch nini. Tunapanga the next time tunashoot. Naenda na shoot place ingine. Like tunachange two locations.
Mm.
Yeah, but later sasa ndiyo nilikuja sawa nikapata na producer fulani wa mtatu.
Mhm.
Alikuwa anaitwa Sweet Peter.
Sweet Peter.
Eh.
Okay.
Hiyo ndio jina yake anatumia kwa studio.
Usanii.
So ni hufanya sana sana ngoma gospel na za like tu ni mtu mfriendly sana ile. I think aliona on Facebook ama sikumbuki vizuri venye tulianza kubonga, but niliendanga kwa studio yake and then Sandy akaanza kuni. Ilikuwa tu nika ile ubeshte kwanza, more than nimeenda kurekod. Yes, najua naweza perform, ama naweza andika kitu na nirekod, but nikuwa nataka kwanza. Juu kuna ile tu, huko shua na hii kitu, it's your first time, nini. Yeah, but at that time ndio nika tukaanza saa kubonga, Sandy kafikia na record track yangu ya kwanza ya studio.
Track ya kwanza yenye mli record na kina Chris.
Yeah.
Ilikuwa inaitwa? Hey, imekuwa kitambo hivyo.
Ilikuwa inaitwa, I think ni huyu msupa.
Msupa. Nimeiona. Msupa. Okay. Hey, sasa.
Nilikuwa nimemaintain mahali kwa stairs. Walahi.
Umekumbuka TVT hapo.
Umekaa mahali kwa stairs za building. Alafu inachukua tu hiyo, inachukua tu hiyo vida angles tofauti. Niliperform kama mara tatu. Nikaperform na hii angle ya mbele, kando, nini. Alafu bado nikitembea tu kwa streets mahali.
Hizo ni kijana anaanza. Hakuna kufikiria sana video.
Like ilikuwa videos ilikuwa too fascinating kukua tu like you unajikumbuka hiyo ndo time kuna WhatsApp, kuna kuna ndo unashika tenje mara za kwanza kwanza, yani una explore tu bado vitu. So hata ukifanya kitu unaona tu unafanya kitu fiti. How put so much into it at cabin. Sasa venye msia kwa exposed sana unaona kuna vitu kuna unaangalia camera angles, unaangalia ukiedit itakuwaje, lakini hiyo time hakuwa na hivyo.
Then I think bado hata tuko exposed enough ile ati unaangalia quality sana, ilikuwa tu unaangalia tu unasema tu na mimi ni mkali. Unaona tena kuna ile tu una feel wewe ni mkali tu, lakini ujaangalia too much of it. Na wasanii wengi kwanza wanaanza tu hivyo. Si ati nini. Haya, ukarecord hiyo ngoma ya kwanza na tumemwita nani?
Sweet Peter.
Sweet Peter.
I think around that time ndo bado tulikuwa tunaingia kampo sasa. So tulipatana, I think tuliingia August TV. September ama August. September. Yeah, so by that time yenye tunaingia September, tulikuwa tumepatana kitu kama May. Na na tumeanza kubonga. In fact, to some way, ilinisaidia pia ku think through career yenye na dai ama kitu kayo. Do what I sikuwa sure na hizi vitu.
Sikuwa sure.
Sikuwa sure na jiona nikichagua. But ile yenye saa nimeenda studio, then nikaanza kuwa exposed kwa environment, nikaanza kuona, kumbe hii ni kitu mtu anaweza do. Hakuna hata haja ya kuchange course ama nini. Yeah, so nika around that time Sandy tuka nikaingia saa shule. Line of thought inapotea. Haya. Tumerecord track ya kwanza. Haya. Kwa hiyo studio kulikuwa na walikuwa wawili. Kulikuwa na huyo Sweet Peter na producer mwingine alikuwa anaitwa Boy Farmer.
Boy Farmer, okay.
Yeah, so Boy Farmer alikuwa ni kama pia na learn the music at that time.
Production.
Okay. Na hizo vitu. So, yeye ndiye alikuwa na more time than Sweet Peter.
Oh, okay.
So, hata ni yeye kwa studio ni ya Sweet Peter, but tulikuwa tunarekodi hapo.
Free.
Kiplani.
Wow. At least hapo ulipata, I think, kuna kitu nilisoma juzi, kuna zile opportunities mse upata. Zina kupatia nini lakini uzi appreciate. Kaa anaitwa nani? Bill Gates. Bill Gates story yake, kuna pahali alienda chuo. Chuo fulani iko mbali na kwao. Kumbe huko bahati ya shule ni ati haiko ina restrict watu wiku kutumia, si watu wiku, students kutumia computer. So naona aligain hapo experience. Sa, I think the same na wewe sasa venye ulipatana na msemo mwenye anaitikia tu tuwe studio, at least unaanza tu kurecord bila nini.
Yeah. Na maybe alikuwa anaona tu kana katoi tu. Kanajitafuta tu aka.
Sasa umetoka tu high school juzi.
Eh, ile sinonaga mtu unaweza entertain for tu anakaa nika kuna kitu na ako passionate about anataka kufanya. But ana find tu way yake through yenye. So inakanika nika tu kwa big bro wa mtu tu. Ilikuwa tu kitu kaa hiyo. Yeah. But yeah, at that time tukarecord track ya kwanza. Isa hiyo ilikuwa Emergency most probably.
Mm-hmm.
Yes, so Emergency tumerecord kwa studio. It could take a lot of time to edit kwa the audio, but like according to that time vinyet record na record the video na tumerecord Sunday, Monday ishashughulikiwa na tukapost.
Haraka hivyo.
Sasa like previously ile yenye tulikuwa tu tuna na kina Chris na OTF.
Okay.
Yeah, but sasa later Savenet menda saa ya studio na una take time. Nchangia kampo tukaanza ku sapo ndo tukaanza kupatana kina Melki ya kina Don. Yeah, so hiyo time ya Melki na Don ndio tukashoot sasa video hiyo Emergency na kina Nduta pia.
Nduta. Ah, yeah. Okay. Uh-huh.
Ile video yenye tumeshutia huko
LH.
Eh. Yeah.
Context was say mtu haelewi. Sasa hii tunaongelea nini? Amepatana na watu class. Wanaitwa Melki na Don. Yeah, wana record video Emergency.
Yeah, yeah.
Mhm.
I think we explain vitu sasa zingine huko ngumu kidogo. Lakini
tunasaidiana.
Yeah, yeah. So ndio tuna at that time tuna record au tukafanyia video na tukaipost. With time to time inaendelea, I think around 2018. That was 2018, si ndio?
Yeah. When the start tumeingia tulingia 2018 mwisho.
Yeah. So around 2019 ndio sasa nikaanza sasa siko home sasa niko
chuo.
Menza kupatana sana watu wengine wenye wanafanya kitu yenye unadu. Akina Speeder, akina Sautiless. Tukiwa tu MMU. Bado unaenda events za spoken word unaona venye watu wanafanya vitu. So at that time sasa sinona nilikuwa naifanya but sikuwa naifanya according maybe naifanya tu sifanyi na any ati na unawasa wanaifanya hivi wasa wanaifanya hivi. So hiyo 2019 ndio nikaanza sasa ku get kwenda events sana naona hey, watu wanaifanya hivi, mtu anaifanya hivi, ukiperform na perform hivi. So hiyo time ndo sana nikaanza kuperform. All that time
huko umeperform
apart from ile kuperform ya Daro.
Yeah.
Sikuwa na perform kwa at events. So 2019 ndio nikaanza sasa ile uko na skude ya kwenda kuperform na wao. Mnaandika event ikipangwa unaweka kwa lineup, unaenda una hata kama utafanya 3 minutes unafanya 3 minutes alafu unaishia mtaa. Mna event nyingine inapangwa hivyo. So tulikuwa tuna hang out na kina Karembo, naitwa Feli Karembo. Pia ni spoken word artist mkali.
Wote ni wa MMU. Sasa okay.
Wao sasa ni wenye napata nao. Nikienda event sasa.
Okay,
Yeah. Sana sana niko naenda sana Zakayole.
Zakayole.
Yeah, so hizo MMU. MMU kulikuwa pia na up school pia yenye tunaenda tuna perform on Thursdays.
Yeah, nilikuwa wakati niko naishi hostel nilikuwa na kamio. Nilikuwa Thursday usiku.
Yeah, Thursday usiku.
Bedhe ilikuwa ni poa.
Yeah.
So
events sana 2019 naanza kuona stage venye stage ni different sana na studio.
Yeah, walai.
Juu stage kuna ile una kuna art fulani ya kuperform yenye. Sio tu ya studio unajua kuna text tofauti. But kwa stage una rehearse, unashika lines zako kabisa then ufike kwa stage na uongee na wasee ile. unaimake tu ikuwe conversational maybe. Mm-hmm. Venye tu utaona tu iperform.
Yeah, but, engage crowd.
Yeah, yeah.
We, but this stage, ni, uliwipata stage fright?
Eh, we, mtu utetemeka, mtu, nikuwa utetemeka ni aje kabla ningia stage.
Wa?
But, like, juu,
eh.
Hey, wajua inakuanga, hii ni kitu, wu umejiekea kwa akili that, nikona ipisi na nikali, uh-huh. So, nafaa kuenda kwa, nikienda kwa stage, uh-huh. Watu wataichukulia aje. Na sasa unapata the response live, saa hiyo. Ile ya, line ikiweza unasikia imeweza.
Unaanza.
Eh, na watu wana snap, mm-hmm. Unajua hiyo imeweza.
Wow. So kitu ina ilikuwa inatoa like stage fright, ni hiyo sasa umekam sasa ukajambia ah kambaya mbaya. Ah una perform unaona ni sasa the confidence come it comes in sasa unakuwa na ile
eh I think every time line ya kwanza ndio ilikuwa na intolea stage fright. Line ya kwanza tu.
So lazima iweze ya kwanza kwa lazima iweze kwende hadi ya maji.
Ah nikisha ile ya okay in, either iweze ama as long as tu nishaanza.
Uh-huh.
Ah mimi namaliza tu. Like hi, the thing tu ilikuwa tu as long as nimeshaingia stage na nimeanza.
Uh-huh.
Ah ni hivyo. Sitasikia sasa nikiwa na hizi my insecurities zingine that oh watu watachukulia aje. Ah. As long as tu ushasema hiyo line ya kwanza.
Aha.
Sasa iende.
Wow. Lakini acha tu nikuulize, umeipata sasa wakati uko stage but it that does not happen. Una feel crowd nikaha engage. So
yeah. Kumekuwa na days ka hizo zenye unaenda perform nini? Unaenda perform unaona nikaa watu wako feel hiyo piece yako ama either haikuwa meant for crowd ka hiyo. Eh. Okay, niko na scenario moja kaa hiyo.
Mhm. Ni tuambie tu.
Haya. But nitakuwa nime jump mbele sana.
Okay, sawa.
Haya, but acha tu niseme kuna time nimeperform piece ya wajinga nyenye.
Mm-hmm.
The which I came later to record around 2020.
Mm-hmm.
Nimeperform kwa crowd ilikuwa watu wako in their 30s, 40s hivi. Na ilikuwa Serena.
Serena Hotel. Hey, ja,
yeah, so ilikuwa tumefanya hizo rehearsals nini. But sasa ni day perform na tumefika tuta perform na perform hey, lines naona zinaweza. Najua lines zimeweza.
Mm-hmm.
Juu nime perform previously the same piece to another crowd na nikaona
the reaction.
Yeah, ina flow fit na watu. But sasa na perform kwa hii crowd, but naona tu nika, hey, wow, watu waradi. Ama, either, nilikuwa ni personalize in another way,
mm-hmm.
ni craft in another way, the same piece, but in another way, ni waperformie. But sasa, ile tuna perform na response haiko, but we tunajua imeweza, so una perform tuna ile steam tu yako. Yeah.
Wow.
Ilikuwa noma lakini tuliacha tu iende.
Okay, haya, tumerudi kwa story ya growth tu. Haya, tulikuwa tumefika kwa
kuperform kwa events.
Mm-hmm.
Actually my first event yenye niliperform yenye ilikuwa outside of MMU.
Mm-hmm.
It was through Kahiro.
Kahiro.
Yeah.
Shout out to Kahiro.
Yeah.
Mm-hmm.
Na yeye anaduka zifiti social media
sana. Mwenye. Sana, yeye anapush content creator mwenyewe.
Uh-huh. Okay. So alikuwa na this event yenye Helen Mtawali walikuwa wanafunza music. So
okay.
It was kama ile day ya ku showcase sasa. Mm-hmm. after learning everything, sasa day yenye mna showcase. Mm-hmm. An event by Enpass. So okay. Ilikuwa ukumbi ndogo KNT. And I think ndo likuwa among my first times yenye nime perform kwa stage yenye ilikuwa different na watu nimezoana nao.
Mm-hmm.
Yeah, and response sijai bombika hivyo. Hiyo ilini push sana juu niliona watu wana like ina relate na watu. Na watu wana relate nayo sana.
This ilikuwa gani?
Ilikuwa naitwa Nairobi. Nairobi ama Nairobi ama kitu kama.
Ulikuwa unaongelea Nairobi.
Yeah, hey. Nairobi. Hizi stories za mapenzi venye watu wanachezwa chezwa. Hey, wewe, Nairobi ilikuwa nishaanza kunifanyia ile kitu.
Olai. Jamana, hiyo wakati uko first year.
First year second year hivi. Hata ni first year 1.2.
Na Nairobi ilikuwa kuonyesha mama.
Wewe.
Hey, lakini Nairobi, mimi nakumbukanga vile nilikaribishwa Nairobi. Sasa kuna siku fulani nilikuwa nimeenda tao. Hata tu nikasema kitu kadogo tu. Nikaenda tao nikapigiwa. Yenye hiyo wakati nilikuwa tu kafala. Mimi sikuwa ipigiwa na maskama. That was the first time. Mimi nilikuwa tu nasikia story. Somebody introduce. Hello, am I speaking to Eric Mugo? Yes. My name is blah blah blah. I'm calling from Safaricom. And there's an issue with your SIM card. Kaambia, issue gani? Sasa nimepatiwa hapo Hondo, akaniambia sasa ndio ufanye nini? Mimi naona tu tutablock hii line. Badala niseme ya block, mi fala nikaendelea tu kuengage. Wewe nipatie story. Nipatiwe story. Kumbe wakati vile nampatia story, ndo nampatia tu details zenye anadai. Nikampatia ID number. Ha, makosa. Jioni nafika, naangalia nini yangu ina network. Nashangaa, guy, mbona nini yangu ina network?
Line yako.
The whole night haina network. Sasa the next day nikasema acha niende kwa nini kwa
customer care. Yeah.
Kuenda. Napata niko na fuliza. Fuliza sijui ilikuwa ya punch.
We?
Alinitoka dhao. Uwe mse. Ya ukaribisho Nairobi ya. Siku bambika. Lakini kila mtu.
Ulipangwa?
Nilipangwa hapo. Kila mtu lazima ukaribisho Nairobi.
Pia Nairobi. Nairobi tulikaribisho pia. Story tu. Story ni mrefu lakini.
Sama ulikaribishwa na kupigwa kiboko ama ni mapenzi?
Zote tu. Unajua kuna mtu hufunza mtu Nairobi unless juu umekuia Nairobi ama kitu kama hiyo.
Lakini bado kila mtu hufunza.
Niko na kila mtu ako na experience yake Nairobi different.
Lazima.
I think ilikuwa kutoka tenje.
Kutoka tenje?
Na nilitoka tu design. Hii story sijai ongea hii.
Asema, leo ndo ile siku.
Nizi tu story za mse ameangusha do. Unajua hiyo script.
Oh, wa tao.
Ameangusha do. Yani, umeiona mahali hiyo story. Odion, mse anaangusha do. Iko na chwani juu. Bandu ya pesa imefungwa, si ndio?
Sasa nimeona pa story.
Then mnapatana hivi chini, mkienda kuchukua. Mzee ana nini, anaichukua tu kwanza. Then anakuengage tu kidogo ile ya. Then haya, nakumbuka tu hiyo pesa ilikuwa imeandikwa mahali juu ni kama junior school fees for shule fulani tu iko na huko Machakos. So sinajua tu ido imeshona hapo hivi ndani. Tumeinama hivi tukapatana. So niko zile za naona unajua saa umeona do the same time mnaangaliana. Na mse saa tena narudi na bonga na kwa zile za ni umeangusha zi. Acha tu. Then utaacha tu. Tunaendelea tu kuongea. So hata nimeanza hata kumfuata ile sasa unikanje. Kuna venye aliongea akafanya nianze ku nini pia nianze ku respond ile pia mimi nataka do kwa hiyo do. Tunatembea na sijui ni aje umse alikuwa mlevi na sijui ni aje siku load naweza kuwa na scamio in a span of kitu kada katano tumetembea tao tu hivyo tu ma streets tu zingine tu zenye sikuwa nimewaipitia. Ile tu tunatembea tu haya tukafika point tukafika tu kwa choza kanjo I think nizi zenye ziko hapa area ya archives. Kuna kuwa na choza kanjo ziko.
Exactly.
So kwa zile za ndiyo ni ku ndio nikupatie ndio tuganaido sa labda wewe ugae labda wewe ugae uniipatie na juu tukigawia hapa nje ya lu
itakuwa ngori
itakuwa ngori
tuingie hapa ndani
tuingie ama acha tu shika shika ido uende ugawe mimi nakuamini enda uigawe mimi unike uchukue 10,000 juu ilikuwa imeandikwa do hapo juu
ngapi
28k
we
uende uchukue 10
unipatie
hizo zingine
18
hapo si hadi unaona kama uko na bargaining power unaanza kwa azizi wewe unachukua mingi nini akaniambia inakaa uko na njia do sana fanya hivi sioni kama nitakuamini sasa niachie tenje
kai
ilikuwa fala niachie tenje window guide ukuje na niko zile za lakini angalia tena hii tenje si do mingi Your time akilisha kimbizo ushaona pesa pia ushaanza pia sababu za do mimi nikaingia unajua hiyo story sasa
kurudi hivi unaangalia
kwenye hata kuna do
hakuna hata do obviously
nasema magazeti
hivi. Na kwa magazeti zimewekwa
hivi nilishtuka hivi mara sai hapo ndo inakuhit sasa
oh my god
nimepango unatoka hivi unajua tu hata ukitoka unajua tu msasha ishia
God.
But sasa ilikuwa tu acha nisifanyike kana story ndogo ile ati ilikuwa tu tenje haikuwa nini sana lakini ile niuma ni aje yule hiyo nilipangwa
aiza my guy ni ukaribisho kanairo
mbaya sana
ndio maana mpaka watu wali relate
stories zilikuwa mingi zimesaturate tu
ndio
huku
tunaenda hivyo tu
kwa character development hizo nyingine but after back to kwa tunaongelea ya performing event hapo sasa nikarudi saa after that nikaanza ku perform to more events hiyo 2019 2020 COVID ilikuwa mwaka gani
2020
yeah 2020 through that year ya 2019 ikienda kuisha ndio kukakuwa na event inaitwa West African Exam which ilikuwa imepangwa na speaker anaitwa Revolutionary Speaker. So in that event tunaenda rehearsals na rehearsals venye zinaweza fanywa differently. Tuka perform Nairobi. Show ilikuwa sold out Nairobi. Ilikuwa Michael Joseph Center ile time yenyewe alikuwa anapatiana. Ilikuwa crowd out country so hivi. Ilikuwa tu 20-23 so hapo. Yeah, so tumeperform na kina Cardiac, Alastian 7. And after ime sell out Nairobi, Speeter is from Coast. Tukarudi sasa, tukaenda kuperform, kufanya the same show in Mombasa. Ikakuwa sa the first time naenda Mombasa.
Ni ati uye kupeleka.
Naenda juu ya art.
Wow.
Kitu likuwa na nibamba ni aje.
Wa kali. Wa
tumeenda tu na SGR hiyo time. Hii safari na bomba.
Kwanza hiyo wakati ni SGR imekuwa mpya. SGR si imeanzia hiyo wakati.
Ikiwa tu mpya. Naenda Coast tuka perform hizo pieces tu za East African Exam. At that time it happened pia that evening pia kulikuwa na event nyingine. Kulikuwa na workshop ilikuwa inaendelea enye Mufasa Mufasa na Teardrops pia walikuwa walikuwa wanai conduct ilikuwa I don't really recall ilikuwa event ilikuwa inaitwaje but ilikuwa the same venue hiyo Swahili Pot Hub. So after tumemaliza event ya East African Exam juu walikuwa around pia walikuja na wakaperform in that event and then sasa majioni tukabaki bado tukaperform kwa event yao. Yeah, ilikuwa a workshop, ilikuwa na take 2 days, so hiyo ilikuwa day 1 tukaperform kwa hiyo event majioni tukachill and then sasa si after hapo sasa ni masherehe nini nini but hiyo kwenda hiyo Mombasa ilini ilinibamba sana that nimeenda juu ya art.
Yeah.
Kitu tu ya ilikuwa nikaleni kitu tu ya kujiaminia. Juu na jotu kuna kuanga tu na ile yenye msanii unasikia ni kama maybe semaje haifanyi fit enough.
Yeah, true.
So ile ya umeenda coast juu hiyo. Aina
iko zile za.
Yeah.
Nice. Wa. Na kuna hiyo piece nimeiona hiyo as African Zayam. Ni ulikuwa unasema kuhusu kubebewa akili. Watu wasibebewa ilikuwa.
Oh.
Watu wasioshwa juice.
As African as you are, usikubali kubebewa akili. As African as you are, usikubali. Hey, nakumbuka hiyo piece kweli.
but it was something like that.
Yeah, ilikuwa concept fiti sana.
Mm.
Venye huwa tunaangalia wazungu sana.
Mm.
That tunasahau sisi wenyewe venye tuko powerful in some way.
Yeah, true.
Yes.
And we are really powerful.
Yeah.
Africa.
Yeah. Ile ya, hatufai ku learn from them. Yes, learn from them.
Yeah. But don't forget about your culture and everything.
Yeah, usisahau wewe ni nani juu ya kitu concept foreign imekukujia. Mm-hmm. Si mbaya kuinvolve kwa maybe parts of ya maisha yako, but usiache ku it take over, yani ati sasa okay, sitaki kuenda kwa hizo sensitive issues, but unaelewa tu.
Yeah. Lakini kuna hii kitu watu wanasemanga bado sasa, although sasa hiyo ni kuenda kwa sensitive, but yani ati tunaenda na wakati, kuna vitu yani tunafaa kutikia taka African culture do not believe in those things.
Yeah.
Tunafaa kutikia yani ati like tu, hiyo ni sasa tume embrace that Western culture.
Yeah. Times in a song, yes.
Mm.
But kuna zile values zenye zina hazifai kuchange hivyo.
Mm-hmm.
Ati tuseme sana sana ni
nini nacheka.
ni line of thought inakaa ikipotea.
Uh-huh.
Haya, but ni ile nasema in as much as wazungu we learn a lot from the Western culture.
True.
Ata to do with craft venye wanaifanya.
Yeah, technology.
Yes, tunaweza take that side.
Mm-hmm.
But pia kuna a lot of consequences zenye zina come with tukichukua pia the negative side.
Yeah.
Yenye hatufai kuwa tunaacha tunachukua so much pia kwa negative side ati sai na run venye vitu zetu zinaenda. Yeah.
Ukiangalia hata tukiangalia kitu kama environment yetu imeharibiwa sababu tumekuwa tukiharibu.
Yeah.
Na those like industries na nini.
Yeah.
Lakini hatuangalia that bigger picture. Seti sahihi watu wangekuwa wamezoea bado kufanya za kitambo, which was harder. Yes.
Yeah.
Kuna ukataa, but kila kitu iko na consequence tu yake na nini. But yeah. Ili kwa kali bedeo, nilisikize hiyo as African Desire.
Yeah, tulifanya in Mombasa and in Nairobi pia, yeah.
This was before COVID.
Yeah, that was before COVID.
Mm-hmm. COVID struck.
Bana, na nilikuwa, na at that time, nilikuwa nimepanga sana ku get back to the studio now, juu sasa nasikia. Yeah.
Unaona sasa hati yako sasa imeanza kunisa, ni wakati sasa uko hungry for...
unasikia umedu you've done like nseme aje unataka maybe ku venye umeenda event kuna pia mna record na inakuwa fiti ukiput out. Sapo ndo unaanza kuangalia mambo ya packaging, una packageaje craft yako. Hata before sau get into mambo ya branding nini ile ya craft yako unaiduaje. So hapo ndio nikaanza kupanga hiyo mambo ya kwenda studio. So at that time sando nikalinkiwa na hiyo time ya COVID. I think nilirudi back to ile studio ya home. Hiyo ya Sweet Peter. Iko in Githunguri. At the same time, okay, tulikuwa tunafanya naye hiyo time ya COVID. Hiyo, yeah, ndio nimekumbuka. yote me COVID ndo nilikuwa na learn, nikaanza ku learn ku produce pia. Ile ya naenda na nifunza kucheza keyboard na mambo ya production. Tunaenda na events ku shoot weddings ama burials vitu kama hizo. Yeah, so at that time ndo nikaanza ku learn more on venye maybe easy process za ku nini za ku produce ngoma na nini. So around that time ndio COVID sasa ikuje itoke. Nilikuwa nimeandika saa ile EP Malaika EP. Yeah, so tukai record around August with Ethan.
Ethan music.
Yeah, kama producer.
Mpaka na Ethan. Eh,
ilikuwa some time back, like ilikuwa aki come up pia.
Okay.
Yeah, so ile I think you alikuwa bado jadi. Yeah, so nililinkiwa to him by Spita, the one mwenye alikuwa mpanga
studio ya ni mta.
Spita mwenye alipanga event as African as I am. Yeah.
Sorry.
So niende alinirekodia wajinga nyinyi. Ile time ya December. I think ilitokanga December. So January ndo nilirekodingi yo wajinga nyinyi. Then tukarekod bado Malaika. You remember Malaika, the song?
The Malaika.
Yeah, the cover song. Tukaifanya na Chacha. After tumefanya the two, ndo saa nikaanza kufanya. Nikaanza saa kuthink of an EP sasa.
Okay.
Yeah, so ndo nikaandika hiyo EP through hiyo time ya COVID. Nini, and then saa tukairecord. Ili nifunza mambo mengi.
Yeah.
Hey, sijaienda studio. Before, sikuwa nimewaienda studio. Na tuna create beat from scratch. Ile ya gita inachezwa, unasikia tu the whole process ikikam tu.
Yeah.
Tukuona sasa ile ngoma yenye umetengeneza. Ilikuwa tu bliss yani.
Kali.
Yeah, so tukarekodi sasa hiyo EP. Then initially I'd done, tukaenda saa the next steps ya video sasa. Ili ni take time. But tukafanya the videos, all of them, zilikuwa tano.
Ulifanya zote?
Yeah, nilikuwa nafanya zote, but wow. Zenye zilime kutoka zilikuwa mbili.
Mbona hizi zingine zikutoka?
Production too.
Olai.
Ile ya, maybe some footage, nini.
Okay.
Yeah.
Okay, niulize tu, umesema ati nili kutitisha leo. Nini unaweza sema sana hii yenyewe? Hii ni Malaika EP nilifunza.
Ili nifunza sana kuwork na wase venye sometimes you have kuna idea kitu venye nafaa kufanywa ama wewe umeifikiria certain way, but once meongea na mtu about kuifanya ama when you're doing it, vitu tu zina yeye akileta nini yake,
idea yake
mnazi involve, like unaachilia hiyo idea yako yenye ulikuwa nayo, unaacha vitu ziflow. Yes, inaenda. Yes, still kuna vitu hazita change as much, but yeah. Unaacha ikuwe involving. Na
like idea yako ni layout, but watu sasa wanaenda tu waki improve.
Yeah, ina come tu iki grow tu ikiji nisema aje ikijitoa. Na kama tukijitoa to a product tu yenye una itakubamba.
Malaika ilikuwa 5 songs.
Yeah, ilikuwa 5 pieces.
5 pieces. But then you know mzitangi songs. Mnazitanga pieces.
It depends na venye utataka kuita.
Oh, okay.
Yeah. Kuna mtu utaita songs juu kuna musical background nini.
True.
Yeah, so ilikuwa na recently, worries, memories, comeback. na nimejipata nikikutafuta.
Nimejipata nikikutafuta. Na nilikuwa najipata ukijitafuta.
Ah, hiyo time ilikuwa ile tu itu mambo tu tunasema tu Nairobi. And
ni kama yenyewe stano umekapitia.
Ah, si sana.
Lakini ndio uzuri. Yaani naonanga yani mahati mnakuwa na bahati sana. Mnakapitia mnaingia studio. Unaona kana ni
hiyo time hiyo steam ingetoka wapi?
Ingetoka wapi? Unaona? Yaani heart break zenu zinakuanga mzuri. Nyinyi by the way madem endelee kwa heart break. Ndio mpate content.
But ilikuwa ilikuwa hiyo concept ya mapenzi.
Mhm.
June haya, si nime test na Malaika nikaona watu wanabambika na content ya mapenzi.
Mhm.
So niko zile za hiyo time nilikuwa nimefanya on the good side. Nikamua, sinifanya ni kama relationship inende kiisha, then mzitu wanaachilia yende.
That was all the story of Malaika, kuanza pendana nini?
Yeah, but then ingefaa kuexplain, but...
Oh, okay.
ilikuwa, yu ndo ilikuwa like the backstory ile ya, in recently, nile tu ya kuaddress that kuna issues, worries, wanaona kitu naisha, memories, maze, process nye mme go through na yu mtu come back nile tu mvutano tu ya wache yende ama nini
ama muendele
then mejipata nikikutafuta za nige ya kiachilia tu cha yende
basically yote yendo mapenzi mingi ina happen uka na hiru so watu waende wasikize Malaika EP okay after Malaika
So after my like IP nili take quite some while kabla nitoe the next tracks.
Mhm.
Oh, during that time from vitu zenye nili learn from hiyo time ya ku record. Juu ya unajua product kwa production kuna hizi stories za maybe unakuwa delayed sometimes maybe vitu zinaacha zinakosa kwenda venye zilikuwa zinaenda. At that time sana nikaanza kupatana na kina kaka Dev.
Kaka Dev,
kaka Devo. Mwenye sasa tulikuwa tuna so nikaanza ku record naye pia. And ile nyenye mnaenda mna chill kama boys, mnafanya tracks kadhaa. Mna ile nikaa pia mna experiment mkisikiza ngoma mna do zina soundaje.
Okay.
Tukafanya mangoma kadhaa, zingine zimetoka. Actually, I think at that time, ndo nilikaa nime pull back kidogo from kurelease as much. Nikaanza sikuwa nimefanya collabs sana. Apart from hiyo yenye nilikuwa nimefanya na Chacha at that time. Sidhani niko mefanya collabos na watu.
Okay.
So your time ndo tukaanza nikihang out na kina kaka Dev ndio tuna record ngoma, tuna test na enda freshi, tuna scare iko fiti. Tukafanya Rodi. Tukafanya Bamba Mie. Umesikia Bamba Mie? Bamba Mie.
Itwa YouTube.
Yeah, iko YouTube pia.
Nitaitafuta.
Bamba Mie iko na The Ledger, iko na Mtalii na iko na kaka Dev.
Okay. Wewe hata Mtalii.
Inaenda kitu. Bamba Mie, bam muziki zafunganya safari ni kwenda Gede. Bamba Mie, bam.
Nikali. Nitatafuta hiyo.
Bamba Mie tukafanya hizo zenye saa zishatoka. Tumefanya tumefanya pia ingine yenye kaka Dev alifanya in his EP. Inaitwa
Mama zimekuwa mingi. Mama zimekuwa mingi mpaka zingine.
Kuna part of his EP.
EP, okay.
Yenye me release recently. Which sasa with time menda niki try pia with rap na sasa spoken word.
Okay.
Yes, ile una yes, spoken word, yes, still in a work, but in some way pia
una incorporate rap.
Yeah, if rap ita work, tunasonga tu nayo.
Rap iko aje kwako? Unajua ukianza kutuambia feature likwambia rap kidogo si yako. Sasa una feel as
najaribu tu.
No kugeria mani.
But with practice,
yeah,
una notice nini na grow.
Okay.
Yeah, but rap pia ni poetry.
True.
Yeah, ukisikiza kina Kendrick,
uona. Yeah, it's cool, yeah. Actually, wao ni poets. Ukisikiza nizao zinakuanga story.
Yeah.
Unaifanya na rap. True.
Nile tu unaitafutia tu flow and unasikia tu vitu za songa.
True.
So hata lately imekuwa na do more of rap in writing than spoken word, but still nazidu both. Yeah.
Okay. After that, ni kama umetika break.
Sai.
After that, I think that Kenya umesema kuhusu like Rudy na actually, but before that there was Save Me.
Yeah. Yeah, Save Me nimeitoa this year.
Yeah, this year.
Yeah.
This year, Jan?
Yeah, January hivi.
Jan?
Yeah.
Okay. But after that, umetake a break?
Kurelease, ndo sijakuwa nikirelease.
Okay.
But nimekuwa nikirecord some tracks, zingine zenye zimekuwa, maybe zimetake time sana zikifanywa, ndizo na wakia kumalizia, but ndiyo, I can say ni, it's like a break, yani. Yeah.
Nice. Your story ni poa hapa ku. Tumeona yani kwa hiyo story yote kutoka yani wakati ya high school mpaka this moment.
Yeah, but pia maisha unajua, after Kampo, maisha inaku, unatafuta bado venye mambo inaenda. But haifai kuputa nige down.
Actually, by the way, mi ulize hii swali kwa saving sabu. Tumetoka pamoja na nini. Unapataje maisha after campus?
We, maisha after campus, it's not what tuliko tunaona kaitakuwa.
Different.
Yeah, very different.
Yeah,
but to some way, ilikuwa tuikuwa hivi. Sionagia kaku na kitu ilikuwa change. Venye tu vitu zinakuja, as long as decisions tu ni zenye una make unaona tu ni conscious decisions.
Yeah. And you're growing in a way.
Yeah.
Hata kama the growth ni inaenda pole pole.
Yeah. Vitu ziko tu venye zilikuwa zikuwe. Yeah.
Hiyo imeaffect sana wewe kosa ku record.
Nini yo?
After sasa campus, because acha that was last year when tulimaliza shule.
Yeah.
Like this year before that I think ulikuwa unatoa maybe after 2-3 months if you shatoa.
Yeah.
But sasa there's a change here that has come abruptly na hata si abruptly imekaa tu umemaliza shule sasa unaanza kujisakia sasa do na nini.
I think imeni ajua haya with artistry hata chenye unatoanga inakuanga product ya zile venye una venye life inakuja to you ama venye venye una experience life unasharia watu tu
kama kuachwa.
Okay, zingine
nilikuwa nataka tukuria.
Yeah, but nile tu ya una have kuna vitu mingi zenye una do zenye but haifai kuwa excuse ya kutofanya chenye unapenda.
I get you too.
Yeah. But okay. With time tu tuna get back. There is a project yenye nataka ku release soon, but bado iko in the process. Yeah, yenye nita share ikitokea.
This year lakini.
Yeah, this year.
Okay.
Recent too.
Okay.
Yeah.
Sasa at least umetupisha kwa story yote. What do you feel is your greatest accomplishment in poetry?
I think accomplishment yangu kubwa ni vitu nimelearn so far through craft yangu, through vitu zenye nimelearn through the time. zenye if I'm to do it, if ni kuendelea, najua naweza do in a much bigger way than venye ningeifanya some few years back. Yeah. But maybe pia yo perform on stages zenye sidhani ningeweza kuperform were it not for artistry.
Okay.
Yeah.
Nice. Now, if you were to look back to wewe ukianza na nini?
Yeah.
Ungeambiaje wewe boys alikuwa anaanza tu hapo? Mwambie nini venye sasa hivi umefika because umeme progress kufika design yenye unaweza enda like right now hata msee ya kutext wa kwa mimi niko na show na that you come perform.
Yeah.
Hiyo anxiety haiko sana sababu you have been performing. Unaweza ambiaje wewe boys?
Afanye tu vitu like just keep doing chenye una do ile if ameanza leo ile if ni spoken word ama tu craft yote chenye anafanya is put into kitu every day tu ile if unataka tu kuwa rapa mkali unajua tu lazima tu ukae pen game tu ki test tu kifanya daily. Andika atakaa ni buzz 8 kama ikienda mbaya. Ikieza andika buzz. Ikieza andika ngoma mzima. Na pia learn vitu tofauti zenye ziko kwa hiyo. Kwa hiyo around that craft yani. Isikuwe tu unaandika tu maybe unaandika na una perform and maybe unajifunza pia production una like ukuwe that unaweza kuwa full package by yourself pia. Which ni another thing yenye nimepata ina make sana mtu a take some time before atoe kitu ile ya una learn vitu tofauti at one go juu nataka maybe the product yenye natoka unasikia iko a bit Kiko better
best, true.
Yeah.
Nice. Because also I think hiyo process watu haiangaliangi sana kwanza the fans and everything.
Yeah.
Tunaangalianga tu the product but there's a lot that comes with producing that product.
Yeah. But pia kuna network inasaidia.
Networking.
Yeah, sana.
Okay.
Ile go to events.
Mm-hmm.
I interact na wasanii wengine, sikia wana do craft yao aje. Una do nseme aje vitu wanatumia wakifanya their craft to do vitu to do with maybe pia softwares wanatumia nini all that nini you to the nseme the hard work iko hapo.
Yeah true
like use of vitu.
Yeah true
yeah.
Okay, nice nimependa sana kusikia hiyo growth because watu tunaangalianga tu the venye tu nimesema product but atuangaliangi the process. That process ni very important
mazee. Yeah.
Mm.
Lisikia kuna energy call nasemaga sometimes you got to step away, do some living.
Mm-hmm.
The time provide a new prescription given to a vision.
Nice.
Okay, but tamsikizanga sana kidogo.
But ana mimi napenda jikoti. Na feeling hiyo kwa true kwa atake na yeye utupatie experiences zake za life.
Yeah.
Like yeye na Kendrick actually wametupatia growth yao life. Like ukiangalia kama sisi ya kwanza kama J. Cole yenye 2014 Forest Hills Drive alikuwa atupatia maisha yake tu akiwa kutoka utotoni nini.
Yeah.
Kataka come to discover everything, happiness ndio important.
Yeah.
Kolabia sasa the same with the Kendrick kwa Good Kid Mad City. Yaani ukijana amekapitia lakini anakaa kuona maisha tu unahitaji tu kuamini Mungu na everything.
Yeah.
Like
not much of zile vitu zenye tunafikirianga ziko relevant as much but
yeah
kila kitu tu ni balance tu.
True I think yeah. That's true
yeah
because tunahitaji do ile do wanajaribu kusema ni bado tunahitaji sana
eh yeah, but usikufe kwa line ya kutafuta do
yeah uangalie bado vitu zile important
yeah
kweli sasa. Before tumalizie si uko na design flani ya kumalizia. Eh, tunataka tu kujua tu venye una view tu hii nchi yetu tu. Okay. So first question, what makes you proud to be Kenyan?
Proud to be Kenyan?
Mm-hmm.
Kenya ni nchi utaiboeka. There is always something moving to. Na pia hiyo ndio homeland. Kenya Kenya tu is a country too fit yani. Yeah, in the sense there is a lot of things to be proud for Kenya. Yeah, from our industries za muziki sana.
Yeah.
Actually music industry sai nabambika sana venye what nilikuwa naona some 3 years ago waki start out. Okay, pia si tuko kwa process, but watu waki start out unaona mtu amefika to a level iko juu kidogo na pia venye playlists tuseme unaona artists wenye walikuwa hawakuwa nasikizo as much
wana
yeah, so our music is something also to be proud of.
Okay, yeah. Nice. We have very good music and I think what we appreciate that I sababu kiangalia kama nimesema ita music
yeah
kesho kutwa sahi kila mtu ana vibing tu na yani
yeah
but hiyo wakati maybe watu hawakuwa na appreciate wasema tu.
Yeah, but ikitoka ilitoka na nini na punch yani.
Yeah. Okay, nice. What makes you not proud to be Kenyan?
Not proud to be Kenyan. Mm. Our politics. Maze mi uchoka ku to some point.
Mm-hmm.
Nitakosa semi sikumbuki the last time I watch news though.
Mm-hmm.
But ni juu ziko tu clouded tu na mambo ya politics. Kelele tu mingi za wewe umesema nini.
Mm.
It's not the way politics ilikuwa tuseme tukigrow.
Mm.
I remember tukiwa dogo kuna venye ulikuwa unasikiza politicians wasema hey, naomba msibu bonga fit yani.
Mm-hmm.
Zile times za kina Kibaki when you ulikuwa unasikiza speeches. Nilikuwa nasikiza speeches za watu.
Mm.
Nilikuwa nabambika na how my leaders sana.
Mm.
But sasa hii.
Different
sana.
Like sasa hii imekuwa more of mockery kuliko huwa na mkuyu na mkuyu. Lakini ile unaonanga kama ile speech kama zile tunasemanga kaza kina Martin Luther. Kuna hiyo kitu movie unaweza
sikia. Yeah. Sasa hii. Nani, acha Sakaja ndiye alikuwa anasema kuna a gap for inspirational leaders in Kenya.
True. Ama,
yeah.
True,
how leaders wenye watambia vijana where our minds should be maybe at that time.
Mm.
Sasa hii tuko watu mainly wako zile za in their personal minds tu zile za mimi na dui kitu yangu tu hivi.
Mm.
Nini? Mm. But ile for the country, you know, these are too for a bigger purpose than you.
Yeah, true.
Haziko sana.
Haziko. Mm-hmm. True. That is very true. Mm. Next question. Who is your biggest Kenyan role model?
Biggest Kenyan role model?
Yeah, it can be maybe kwa ati yako ama general.
Naweza sema, na take vitu tofauti from watu tofauti.
Mm-hmm.
Haya, but msanii naweza sema the biggest artist for me.
Mm-hmm.
Not like the biggest ati how wengine zi.
Yeah.
But msanii huu ni bamba sana na craft yake na venye anaifanya ni Nyashinski.
Mm-hmm.
Venye pia ameji put out in terms of chenye naputia watu out.
Mm-hmm.
More than he ku cloud chase sana when you ukiput out your music yani.
Mm.
Yeah, anadu napenda venye meji package na nini.
Mm, true.
Venye nasema I take vitu tofauti from watu tofauti. Pia maybe say kuna venye pia calligraph ana put out. Kuna venye na sema aje pia storytelling yake kwa fiti.
Mm-hmm.
Yani vitu tofauti za watu tofauti zinabamba yani.
Okay.
Yeah.
Nice.
But Nyashinski is the
standard. Standout.
Maze.
If you had a chance to create a law that every Kenyan would follow, what would it be?
A law that every Kenyan would follow. Uh-huh. Hey, hapo noma.
Noma.
But sheria ni moja, labda sheria moja. Sheria kila weekend ama nini?
Sheria. Hey, lakini Wakenya wanapiga sheria kila siku.
Kila siku.
Kwanza hii rongai. Acha tu hata niachane na rongai.
Eh, sheria moja. Eh, hapo noma. Hapo noma.
Noma. Nimekuwa kwa spot. Don't worry. Haina ngori.
Ama sheria moja.
Hata maybe yenye iko, lakini tuna ignore tu.
What do I pay for craft?
What do I pay for craft?
Eh. Ile, when you... Yes, watu kuna watu ni wengi wana nini? Wana lipia for music services na nini?
Mm-hmm.
But ile, if... Wasenu wanaweza kuwa much more appreciated when watu wana put in money waki involve okay nini mangoma waki consume music yani ile watu wanatoa albums ina take time like mtu akitoa watu kubai with guys like pay for music but I think it's from a point ya is it sijui kama inakuwa ni sheria. Yeah, sheria ikuwe watu wa buy music.
Ama yeah, nini? Like, unajua kuna kama unaenda perform place, una expect kulipo, lakini msena wana kenye unafanya nika inafaa kwa bure.
Oh, yeah.
Sindo?
Ma-promoter.
Ma-promoters and everything. Like, unaona ni kama ujafika place ya kulipo, na hata maybe hata alikuwa amekwambia hata kulipo tena na kuruka.
Exposure, yani wanakwambia tu. Yeah. Tupena exposure.
Imagine. Tio amekulipo. Unalipa aje na exposure. Nitalipa bills na exposure. Na kwanza unaona venye masheria. Kwanza view yako ya content creators kuongezewa ni tax.
Already content creators wanalipa tax. Jusi wanaishi maisha kaa watu wengine.
Kweli?
If uta register base ya kufanya mambo ya creatives, let's say if uko na studio, to some point tu unapatana tu na taxes tu mahali.
Yeah. Because it's a business.
Eh, you're already paying taxes. So, kusema, unless, ata for digital platforms, ushalipa taxes when you're paying for that internet, when you're paying for, like, I have kukua that, ati, now that you're a content creator.
Actually, oh, kese ati flan.
No, hakuna, ama watakuwa na tax name.
Like sasa unajua ni kusema kama, tuseme kaa wendo perform kwa show, ulipo ile amount utalipwa.
Yeah.
Lakini nimesikia wameshukisha 5%, I think sahi itakuwa 5%. 5% of your amount ni tax.
Haya, na tuseme if niko na record label yenye yes iko registered, si bado inalipa taxes.
Eh, yeah, already umelipa, like wameongezea ingine sasa. Umeget. Like hizo zina remain.
Yeah.
Then unaongezewa another one.
Aha, tumeze. I think I make sense juu. Haya, si if kampuni na imekuwa kampuni kiregisteriwa, wanajiunga pia wakiona waki audit kampuni waone employees wanalipwa nini, kuna bado tax wanakata. So wanataka ku add more to the tax. Imagine. Kukata that employee bado.
Yeah.
Juu sasa eh.
So unajua kitu itafanya ni ati kama ukiperform itabidi uitishe more ndio at least I cover for that tax.
Yeah.
Na wewe bado ubaki na do. Like sasa lakini inapata unapata sasa promoters ndio watakuwa na shida sababu. Maybe hata ana feel hata meet your presence unampatia.
Yeah.
So anaona adua wetu na wewe.
But mimi naona kama history yote. One, if tungekuwa tunaona if tutaona penye do inaenda.
Yeah.
I don't think people have a problem with paying for something when they are seeing what they are paying
progress,
for. Na pia kitu kingine ni gava inafaa ifanyie watu itwa civil education ama inatangwaje watu wajue which ni kazi ya KRA. Kasa hii nimeona wamehype sana Twitter that sijui usifunge line juu unaogopa kupigiwa sijui na nani. There is this campaign zenye wanafanya za watu wa file returns zenye wana nikaa kufoka sana na penye msana faa kutolea do than kumwambia anatoa do ya nini. Yeah, so nile tu wabrekia wa sit down much more that kuexplainia hii do yenye watu wanatumia wanaitumia aje. Ama unakatwa do aje ama inamaanisha nini. Waelezee watu, but still I don't think we have the time juu maisha natupeleka mbio
vibaya. Maisha ni tough. Haya, maswali za mwisho tu sasa tufunge show.
Okay.
What's a Kenyan kuto trend that you like?
A trend?
Trend ama kuto tu yenye likubamba tu ya Kenya. Sinajua Kenya ni place ya mambo.
Yeah, wezi buweka kwa Kenya.
Wezi buweka. Ulisema hivyo.
Hii imeenda.
Hii imeenda.
Ama natusitishwe. Natusitishwe. Yeah. I think tunakuwa tumeinvolve hizo vitu sana pia kwa conversations zetu that ishakuwa. Ishakuwa that ukisha sema kitu.
Na expect tuseme ile.
Kuna tu ile.
Bana.
Nakuwa me is in conversations sometimes.
Olai, si uongo. Olai. na ni gani hayu kupendeza? Ni gani hayu kubamba tu yani?
Hata kitawaramba bado inabamba.
So kuna yenye ibamba. Na kitawaramba ijatoka place mzuri but inabamba.
Waju tu.
Bana.
Nilisikia watu wakisema ati unaona venye wasewa na msana tegea tu the whole day then anakula nini anakula majioni. Sasa sema nimeshinda shaka hola.
Nimeona Pinto ametweet kitu kai. Akwambia maisha ni tough. Hodi mpaka wana skip lunch na supper. Na lunch na breakfast ni wakule tu supper.
Maisha tu.
Ngori.
Until we make it.
Maze. Kweli. Shukran sana Stano kwa come through.
I think
your story yako, hata we najua umereflect vitu kadhaa na umeappreciate hata growth yako ya pale tu umetoka yani. Yeah. Na feel, ni the same tu kwa story mingi tu za artist sana kwanza. Yeah. Sabu wakati ingine unaangalienga maybe zile challenges kwa nazo sayo unasahau by the way. Nimetoka mbali maze.
Yeah.
Nimetoka mbali na iyo progress bado ni something maze.
Yeah. I think you could to some point maybe if you're not busy sana tukiangalia the next step in your equity ama the next thing you're going to do that hauangali back to vitu zenye umedo. Which ni something pia mimi inanigi. Like once nimefanya kitu nikaa inaendanga tu nyuma ile the next thing nafanya ni nini.
Mm-hmm.
That mostly kuangalia back na kuanga noma sometimes.
Kweli.
Yeah. But mebamika sana na the podcast napenda chinyo na do.
Shukrani.
Venye tu nisema ukisema episode 19.
Mm-hmm.
Such progress na songa.
Waze.
Kidogo tu usikie imefika so.
Kweli. Yeah. Mdogo. Nilikuwa naangalia kwanza kaa Apollos. Apollos sasa ako 80 something.
Hey.
Naliza tu kiuchaza tu mwaze. Amesonga
sana. Haya. Through kuleza tu through work fanya podcasting so far penye umefika unasema ni vitu gani maybe umelearn ama ama huko unathania ukistart zenye sasa unaona zina happen
kwanza ku appreciate growth ya kitu ni muhimu sana because ukianza kitu unakonga tu umeangalia the positive side sana. Yeah. Sana kile kuangalia positive side wako wangu umeangalia like utapitia some challenges.
Yeah.
Na I think challenges teach you more than even the positives.
Yeah.
Na I think hiyo imenisaidia sana naona lazima nikubali hii time ndio by the time inafika pale niliko nime envision
yeah
itakuwa ni kuna kitabu nimetoka kusoma ina sijiko umesoma ya The Alchemist
yeah
yeah inaongea tu kuhusu mse alikuwa anatafuta treasure ali dream tu kuhusu hiyo treasure
yeah,
lakini
yeah.
Umesoma
yeah nimesoma
sasa ndio unajua tu hiyo story yani hakuwa yeye alikuwa anaona tu treasure but in the long run ali yeah. Learn vitu mob sana
yeah
maze so I think ni the same na podcast na yep. Bado at least inanipatia chance ya kupata story kaa hizi na yeah. Like inanisaidia sana naona eh watu wamekapitia hapa yeah. Nje
the life ni tofauti for kila mtu
life ni tofauti yeah, yeah. Like hizo story bado zinaninspire mbaya
but the kitu nimekuja kurealize pia ni reality za watu ni tofauti ile reality ya life yako sasa hii ni different sana na mtu mwingine
true
kuna vitu maybe wewe unaona ni priority for you now zenye kwa mtu mwingine maybe maybe si priority ama yeye anachukulia life yake iko too different sana
different true
yeah
true I think that's the beauty about life
yeah
like inafaa tu kwa different kwa kila mtu but sasa ukisikia story ya mse mwingine unakaa unasema wow ngori but maybe wewe ungepitia Kenya atapitia
yeah
ingekuwa harder for you na which maybe hata unaona kama venye hata tu eh na tutaendelea pod kwa hata tu niseme like
yeah
kuna mse una admire anga unasema tu eh naweza penda life kaya yake like but ukipatiwa life yake eh, unaona ah acha nirudi kwa life yangu
yeah
so yeah. I think it's under the mentitch kwa podcast
no such thing as a life better than yours
J Cole mwaze mad respect mwaze any last thoughts ama ndo hizo.
No such thing as a life. Hiyo ni ya wengine.
Hiyo ni ya wengine.
Yeah, but soon, and this is the last time nasema soon. Hii ni kujiambia.
Yeah.
Tuna release an EP. Mm-hmm. Into the living room experience.
The living room.
Yeah.
Okay.
The living room experience. More details ina come. I think nitakuwa active kwa social media kwa brief about it. Mm. Yeah, yeah.
Podstano.
Yeah, Podstano. STARKNOW.
Mm-hmm. Yeah. Nice.
Yeah.
Okay. Sawa, guys. Thank you so much. Kama umesumbuliwa na makelele, sasa let me tell you about Rongai Diaries. Rongai Diaries ni ati, kuna mamanki. Naishi huku juu kabisa maze. Zinapita tu kila pahali maze. So... please forgive me for that. Kama tutaweza kutoa kelele itakuwa poa but tukishindwa please sikizeni tukiwa na hiyo kelele. Yeah. Yeah. Shukran sana for tuning in for the episode 19. I hope you learned something from Stano's story. Yeah. And until next week, adios
amigos.